Downloaded from purplemusic.com.
For the glory of the Almighty, we make bangers. Fry.
Can't put worldwide.
New way.
Survivor, ala bofya bongo bongo ni magaiva. Kala ifikanti baka mini na saliva. Tabaishi watifu moyo na vika tiraiva. I'm just a passenger mchila ya wachize. Sininga wale vena baba fe muduze. Tabatela shapo ikavaz minga duve. Wasetinga na buffet, I just want to say.
Nimevo mwafisha kuku mwako upya. Mwasunga paku mwako kukwa.
Thank you for the life that I live. Thank you for who you are to me. Some still don't believe in you, how can it be? If you soon lose your wing, you yeah, still cannot see. From the birds in the sky to the fish in the sea, the sun and the moon and this air that is free. I guess umuntu had a shupaki. Mulenjele langa naraba koku kunkula. Ukucha shabari shonse shita musumbula. Gakade na fachisa tena chari mpingila. Bati passporti wa shiema mwadindindila.
Mwase mafyo mwampita mwele sata munsha. Mutila tetule fisendo mwana wanji tusha. Mwewa sungiri la nimwe. Mwewa nchingiri la nimwe. Mwewa mbakiri la nimwe. Mwelesa na totela, na totela. Nimwewo
nimwewo nimwewo.
Mwafisha koku mwako upya.
Ndundi kafekaba na mabandeji. So it's easy to take it for granted. Tubugisha bashie manga tuaba strandedi. Batile keni nebunda neko sancho. Mungo mamuma sese na mabanjo. Kumabanga, baka kukesho. Bambina bafuelo nebo shaba sipesho. Mwansadide shila bako nebo. Nimwe mwampane jalantale anyingo. Nimbuka na futi evidence Jehovah kumudwa nipa duty.
Kata takure shina.